Naramutse. Naramutse neza.
Yego. Iri ajambo rero ni kirehe yavuze ko tabyinjye. Bere yuko ngo ari kuri kifate.
Biba amasigara cyicara.
Eta mwereke mama. Yange kuvuga urugero. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rugenda bari mu kagari ka Mihigo. Hari umuntu baherutse gutanga 20,000 kugira ngo bamuhe inka yagire. Kandi yari umukire. Urumva?
Ndabyumva.
Ubwo ngubwo ya nka bamuhaye ahubwo we yagize gutya arayizirikiriza yiguriramo umurimo. Kandi noneho hari abandi batoye kuziha batari bazibona. Rwose gira inka byo abayobozi bo hasi ntabwo bajya bayikurikiza bayihera bakire bakayihera amafaranga.
Ariko hari umwe wavuze ati rwose barye bari menge. Niba abayobozi ikigaragara nuko inzego z'ubuyobozi zo hejuru zimaze kubimenya ku iki kibazo gihari. Hari n'uwambwiye ejo unati kugira ngo ubone inka muri gahunda ya gira inka uziko ari ngombwa gutanga 100,000 utabifite ntayo baguha.
Uwo yatanze 20,000. Nanone hari ikindi gihe tukubamo.
Hari ijambo perezida yavuze ejo bundi ubwo ari mu murenge wa Rwera aravuga ati ibi ngibi ni ikigaragaza ko hari bidakorwa. Ati uko niko umuturage yakagombye kubaho nta kiguzi. Bari abantu babonye ariya mazu bari ati umuntu wese yakagombye kubaho gutya afite inka, afite aho kuba, afite aho guhinga, afite ariko hari bamwe nyine bumva yuko kuba ari muri ubwo buyobozi. Hari ijambo ministre Kaboneka yavuze, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, avuga ati ntabwo byari bikwiye bagitifu murahembwa bagitifu b'imirenge mushahara muhembwa ntabwo mwakagombye gusubira inyuma ngo murye ruswa. Mwakagombye mufite imodoka zo kugendamo esanse murayibona, kuki mudakemura ibibazo by'abaturage mukarinda gusaba?
Abo hejuru bo simbazi imikorere yabo yenda avuga abo tubonana
bo. Ariko rero niba byanze aho ngaho nababwiye ngo burya ntabwo ariho inzego zirangirira.
Reka nk'ubu kuvugira ku itangazamakuru nk'uko bakabikurikirana ntabwo ushobora kujya kwa njyewe merite kujya kwaka serivisi umuntu indangamuntu yanjye yari yaratakaye arambwira ngo urazana inote y'igihumbi. Ubwo yaramuhaye inote y'igihumbi aranga ati ngo ni inote y'igihumbi. Nubwo njyewe nahitaga mfata telefone mpamagara komanda urumva maze kumuhamagara arambwira ati ubwo ngubwo wenda tugwe n'iryo tegeko ryaho tujye simbizi. Ntabwo umuturage mugufiya ba mudugudu ba gitifu utugari ntabwo bamuha serivisi atabahaye icyo twita isuku kwaha tuza twita isuku kwaha rero mu dukurikirane mu tugari.
Urakoze.
Murakoze akazi keza.
Umunsi mwiza. Arakoze rero ati rwose bayobozi guhera mu tugari ati abaturage barimo bavuga bati twarashize mwashize rero mubivuge nyabona kuvuga ngo ibishimwa mubishime ibinengwa tubinenge tubivuge kugira ngo bikemuke mwaramutse.